wapi vigelegele. C'est bon. Umbariki we milele, fadhili zako za milele. Utukuze, upendenda mema baba. Umbariki we milele, fadhili zako za milele. Utukuze, upendenda mema baba. Ubarikiwe milele,
ubarikiwe milele,
fadhili zako,
fadhili zako ni za milele.
Kaka bruda muna de
utukuze,
umetenda,
umetenda mema baba.
Maisha ni mwangu, ubarikiwe,
ubarikiwe milele,
fadhili zako ni za
milele.
Kaka bruda muna de
utukuze,
umetenda mema
baba.
Arusha ubarikiwe milele,
ubarikiwe milele,
fadhili zako ye,
fadhili zako ni za milele.
Utukuzwe,
umende,
maisha ni mwangu, ubarikiwe milele,
ubarikiwe milele,
fadhili zako
Futa machozi
amerejesha tamba zambo yangu wete mweyo, amenivuta majuzi Yesu weyo, amerejesha tamba zambo yangu weyo, wanishangaza Yesu we. Utukuzwe umetenda mema Baba, wanishangaza Yesu milono, utukuzwe wanishangaza,
wanishangaza Yesu
utukuzwe milono,
umetenda mema
Baba, wanishangaza,
wanishangaza Yesu
Abraham mama 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 wanishangaza Yesu,
wanishangaza Yesu
utukuzwe maishani mwangu,
wanishangaza Yesu
utukuzwe milele,
wanishangaza
Yesu utukuzwe Arusha yote Yesu, utukuzwe peke yako, utukuzwe, 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 utukuzwe. Ewe wanishangaza Yesu, utukuzwe, umetenda mema, wanishangaza,
wanishangaza Yesu.
Yo, utukuzwe,
utukuzwe, umetenda mema.
Yo, wanishangaza,
wanishangaza Yesu.
Baba, utukuzwe,
utukuzwe, umetenda mema.
Yo, wanishangaza,
wanishangaza Yesu.
Yo, utukuzwe,
utukuzwe, umetenda mema.
Baba, utukuzwe,
utukuzwe, umetenda mema.
Yo, 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 utukuzwe,
utukuzwe, umetenda mema.
Baba, utukuzwe. Yesu, utukuzwe peke yako, utukuzwe milele, umetenda, Baba, utukuzwe milele na milele, maisha ni mwangu Yesu. Lo yote umetenda, umetenda, umenifuta machozi, umetenda, umerejesha tabasamu yangu, umetenda, umenifanyia nafasi, umetenda, hapa nilipo ni kwa neema.
Umetenda mema,
siko akili zangu Yesu,
utukuzwe. Umetenda mema,
niko neema yako tu, utukuzwe. Umetenda mema, wapi vigelegele?
Utukuzwe, umetenda mema, Baba, utukuzwe. Umetenda mema, Baba, utukuzwe. Umetenda mema, Baba, utukuzwe.